yorino bulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byona byobyayala abaana b'abantu byabasukuluma olinga talina muntu ayinza kuyamba musenenene luli abagwangamu amaanyi gwe wabalabanga n'obawa obujulizi nebaddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula boba yesu tomulese mu magutimpe gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu nga biwedde olimulaba mukama ate yagamba talikuleka olimulaba mukama gwe mulinde tokaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bwalukula ono mukama gwe gamba mulabe galwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda talimba oyo mukama teyenjisa teyerabira bantu be mumwomwoyojamu amaanyi olimulaba mukama gwe mulinde tokaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bwalukula ono mukama gwe gamba mulabe galwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda talimba oyo mukama teyejjusa teyerabira bantu be yakuleka naye nze kimanyi n'awataba bizibu tewaba buwanguzi mu bizibu omanya kwagala muno mukabya nti ye muno ddala nze poliisi yatukwatako lumu kolo lwe namanya nti mukama nfaako kale toggwamu ssuubi mukama akola ne mu kaseera akasembayo Dawudi yamuwonya Goliyasi ate ye Danyeri yamuwonya mpologoma amanyi olumwa naye si bw'oliba ebbanga lyonna naawe alikuwonya we yawonya omusajja Yobu manya nti mukama takeera ate era atakeerewangako okukola wabula mu biro ebitufu obwo bwe budde ye bw'akolera jjukira olabe mukama gy'akuggya ewala eyeetendika na bino by'olaba ng'ebinene alibikuvunuseyo lyerabira kati mukwano ddamu amaanyi totya mukama ali kumpi naawe obwo bujulizi byonna by'olaba bw'olijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essanyu okutali buyinike naye emirembe tunuuliro yagaba essuubi atasasula bukyayi naye okwagala olimulaba mukwano tokaba bambi baleke baseke
nyomba
toba kuwa bambi
ulamibu kama waluna onomu kama kugamba
wenku gambo yo
we linda we watakambi
linda go
kasikanda nina yori na katoya
linda na we
tarimba
tarimba mukama
mate yenjisa tera vira bantube
tera vira bantube
ya mwabanyi
asora nyo
Oli mulaba
mukama
mulinde
mulinde sebo
toka batazika
nyabo mulinde
aba kusekerera balaba
abalaba jani
abamiribi mitima toba kuba toyomba
kuba mareke
ulale mukama wanu
ono
mukama kugamba
wenku gambo yo ya rwani ya daudi
ya wewa chakambe
mulinde tata
na yori na katoya
asora nyo
tarimba
tarimba nga